Erudda oli mutuufu naye te kitange, erudda oli mukyamu. Omusango wagusala bubi ng'olowooza ku sayidi emu kwe nneekubidde. Wasalawo bubi okuboolaboolaba mu kufa baana bo. Ogamba nakukyawa, oyiiyayiiya mukadde gwe waayiriza. Omukyala wamukoowa, ogamba kimu nti abaana kukyayiza. Naye ky'otamanya, tekyo ky'otakisobola. Kuba yatukubirizanga abaana bange, mugende mulabe ku kitammwe. Baana bange, mugende mulabe ku kitammwe. Kati gwe taata, olinga nsosodde. Mu baana bo, onsosodde. Naye nze nkwagaliza mukisa, kusabira mukisa. Nkwagaliza bisinga, kuba gwe kitange. Sikukyawanga, sikugobanga, sikugobanga. Osigala gwe kitange. Erudda oli mutuufu naye te kitange, erudda oli mukyamu. Omusango wagusala bubi ng'olowooza ku sidyemu kwe nneekubidde. Wasalawo bubi okuboolaboolaba mu kufa baana bo. Ogamba nakukyawa, oyiiyayiiya mukadde gwe waayiriza. Omukyala wamukoowa, ogamba kimu nti abaana kukyayiza. Naye ky'otamanya, tekyo ky'otakisobola. Kuba yatukubirizanga abaana bange, mugende mulabe ku kitammwe. Yatukubiriza abaana bange, mugende mulabe ku kitammwe. Kati gwe taata, olinga nsosodde. Mu baana bo, onsosodde. Obasindikira bu meseji, naye nze siraba n'akamu. Obasabira mikisa, simanyize kyonsabira. Naye nze sifuddeyo, sifuddeyo. Kuba nze nkwagala, era nga nkusabira bisinga. Kitange, kusabira bisinga, era nze nkwagala. Teriba mulala, oli omu oti tolikyuka, olisigalawo olubeerera nga taata. Era nkwagala kitange, kakuweereza.